kurkuri tafar dhal kanaga tahay waruntiisa
arniga dayalka saxan jira ma
lahayn anu tagnaa ken shamsa shisha soo qaad
sinu soo laaba ka shin
saadi sunkur soo qaad ma inuu gisan iyada sunkur banu gaba
soo laaba
ka dib big brother ka
waran dadka ma
baneeyeen haga lo kala yaaya
furad
dumar
wani yar ka yar ka yar waxa
Thank you.
odio muran kuba ترجمة